ko pānora tēnei mihia tūnei mai te wharepaho te hiku. O te ika, kia koutou ko pāpā taringa mai tāku kei rungai te waia, te tupuna nei ko huhana pirini, ko tēnei tāku kuia mo te hākina kina futu paoro riki, a neti paoro kiriketi me wera kato atu. No reira e mā pehana.
Oh, kānoi te atahua. Ngā hika kāna tuko tinana na tini ata. E hoa, e hoa. E, kore paiu ne ngā netball ngā ai amba. Kare ko katanau ko memeo ko mokopuna. You're still moaning, kirani. I said, no. E nā, wetahi ngā kimo ko lockdown ko kore. Oh my gosh. Ko kore prei na ngā kanano a virus. Ai, ia mā, pua.
Ai, ko
tēn. Wera mate katoa.
Ai, ko wera wāku i whakalungo tu hakaro, antua te tō mātou whaia, ko hoakei konai whakaro ana pāi karera ka pehawa mātou hākina kina.
Da, koi pūtera.
Ai.
Ne, ai. You took the bag out of my mouth.
Ooh, karera. Ai, ka kore whai, kai, whai, ka... Kai whakatata e ne ma?
Puna marika. Ko apenekena sa. Ko penekena toko. Oko moko puna. No more rugby now ne. No more. Ko mame toko moko puna mata mua. Pene. Oh good, we going to have cartoons now. Ne. Ko kapao kia. Namai. Pene in the courtroom. Life must go on.
Hey, ma, you know, it's strangely ka putei a koe tēnā kupu, life must go on.
Kia ora.
Tahanau ka mutu taku korera tupu nā ne ka Peneaha Murray, e mea hoki te kau mātua ne mataki tēne.
Ai.
Ka memei tāna, Penea nai tāna wāku kōrero tahi te wāhingaro, tēnei virus is a whole lot of humbug, e ma.
A kwata wetahi o mātua ki wāna rutu te whare o moko puna, ko parere ka mea. Ama kaumata, e kanawa virus, ko parere te weta, yeah, very far out. Ne?
Ai.
You know, puna marika, ni ka, koi o kio mera, ni te swine flu, ni?
Yeah, ma.
A pini rawa, me advertise marika tini, ngari, e mate na tene me te tangata koe ki tira te kōrero.
Ai, ngari.
Kuti mai wera mate katoa, e mate mai e nga tangata, mate.
Ai, ngari ki te wai wena tangata, e whakauru atu nei ko hoki ki te kainga, kāhore tamariki, kāhore teenagers, e kuikuia, e kroua katoa, older, old people, ema.
Ai, na, koe o mere ngai wina, tamariki mena, oh, you have an 80th, I have an 80th. Come at I have a birthday. Every morning I wake up,
that's
I thank God
sure.
For a new day. I'm getting older.
Aye.
Ne, ko riri oki to ko kocha, ki au te tai kocha riri. Kari koe te rata kocha kahata mahi. Nā, ko tai ka pene mai kia. You're only 81, mum. Tai o ka pene kia. Ah, well, whichever comes first, my funeral or my birthday.
Ue.
And Mato, and she gave me a hard word, a bad word, Mato. Koe hoke o mera, they ga mea puto mai tana manga, engari koe tena ta mea kā mo te mahi.
Oh, ai, kia ora. Ai, no reira, ko wera ngā kōrero a te rangatira nei a Penea hai tāna.
Ai.
Ko wera ngā kōrero hoke mai na from te wāhingaro tenei virus, e tāna, it's only the flu. E patupatu nā, e whakamatemate nei ngā kukui a kroua.
Ai.
Mau i te flu, ko pneumonia ngā, lung infection, me aroa tuko matemate, ko menga ko te kupu Māori mo tēnā Māuiwi e mā, ko te urutā.
Urutā.
Ko te urutā, te coronavirus, ai.
Urutā, ne? Urutā, wai. But I'll have that in my agenda matemata ko wānanga ato weekend i tai o marae.
Where?
Ani te kupuna, e mata?
E urutā.
Urutā, okay. Okay, peana, hei, ngari, ki te nauring te weather forecast tātani, ko te ua, ngari ka pene kena, let it rain, kanuena ngā tangata hia waitonuna. Nā, e rere tonu na te wai, i runga te whenua wā toko whare.
Ai mai.
E na wa wera ne me me ande mate u ko ro wa ko kore te le wai re re ngare paena paena eh aka e ke kone mate na e mo ne we tai nga wai ro te tank nga ma kore rawa ne wai papa i te ora papa i te ora.
You know where my whakarongo tana ai tēnā ka hoki tonu tōku whakaro ki te uru tānei. Ki te coronavirus nei, mohena koe te wahanga pāna ki te affection o te wahine me te tāne, ne ki te ana koe ka puritiriti araua me arawa tu ko kihi, pena, ka, pena ai,
pena te... Marika, ya iri nako mea e, ko e wharidu, ko e hongi, ko e... E hoa, bau me toko moe me toko tāne pena koe tēne, angata koe ki tēra taha.
Ai, pera. Hoi no nā te harirua tu. Harirua ko ngā tuke me whakapāpā. Kore whakaegea ngā ringa o ngā mutu pāi karera.
Pāpai te aroha.
Ai.
Rai ko tikana tō kōra mena. Ko ngā kuikuia me ngā kaumātō e mau eni, ne?
Ai.
Oro te mau te pneumonia. Ne, wai, nā behau noki te ni weekend. E toko kume kamutu di te pai i kai hikere tiau. Mare kau neu nei wa koso. Toko tuheni i kaita ko me meke have another smoke. Ne moe nano rato wa kau kai hikere.
Ai,
never
ai.
Have and never will.
Ai, ki ora ai ma.
Don't be enough of that. That's...
ai, hari atonai anoi whakautu mai koe i to waia ahakoa whakautu mai with a spring in your step. Koe, ka tino ātāhua.
Kia ora.
No reira, e pehana te ahua o a tātou mokopuna me o rātou kura.
Nā, taino toko mokopuna mātā mua, ka haere ki Manganiwa, te hopu te tai te rātou pahi, angatona ki Waitangi Teniata, Hapa 7 Teniata, ko haere, ne?
Kia ora.
Nā, tau nei ka hoki mai, nā, mane, ture, wenere, taete, nā, haere na rātou ki Waitangi, tā rātou kura, tā rātou, only their class, tā
rātou. Oh, aira, yeah.
Ai,
no reira, kia pai a rātou, haere ki runga.
Ai, koike tēra, iwi roto moko krakia.
ai, mutu e mā ka mihi tonura kia koe whakautu mai ia waia tangatou, kei ka ahakoa koe wāhi mare ana whakautu, tonu mai koe tō waia.
Ka mutu matua e preikari, ko mutu te kapa tī, mutu te kai toko Wheatbix na e preikari ana hau.
Ue.
Prei patients ana
hau. Oh, preikari ana koe kia koe nahe ano.
I pray patience. Every morning, that's my ritual.
Oh, gee, you must be pretty good for that game, eh, ma?
Oh, I got to win 3 on end. But if I win, I won't give up. I won't. How many times now?
I te aha i kia hoki mai noi wā tātou kai hākina kina. Otherwise, ka noho koe wā te cartoons me o mokopuna.
Ah, pono ma mokopuna. Tai toko, te ratu papa ka katara i nako. Ok, matua, ka pai.
Ok, dene, ma. Kia pai tō rā, mauri o rā. Kia koutou whakarongo mai rā ki tērā reo me rā kata. Ano o tō mātou koia o te hākina kina ko huhana pirini. Ano o karungo mai koutou i tēnei te wahanga. Te reo te ranga tira mai i te whare pāho te hiku o teika. Ko pānora e mihi atu nei me tāku manuhiri me huhana pirini. Māuri o rara.